Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Usei siko romantic Batman, wankola wena kuja Chapman. Shabaraji le chognari, nachukua chiko kati sevi. Ni halali so illegal like a drug man. You say skilling them like a drug money. Your hips don't lie like a shotgunny. Wala I don't lie like a drug money.
I talk to you slow tempo,
no rush.
My want to be my baby,
my crush.
Sinaga milini one way,
no bypass. Listen to me, I you my crush. This is a definition ya kupenda kupindukia. Kufa kuoza ya kupenda kupindukia. Mawazo yangu yote ni juu yako nipoke. Na macho yangu yote ni kwako sinipote. Mawazo yangu yote ni juu yako nipoke. Na macho yangu yote ni kwako sinipote. Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Mapenzi si kulima vanila, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Tushuke manta, moto zimelia.